masomero agwana nyine mu gwange kya National Private Educational Institutions Association kisabye bonna abakwatibwako okukolera awamu okulaba nga balwanyisa obutyabaga obugwa mu masomero naddala omuliro obutera oluusi okutwalyamu n'obulamu bw'abantu. Ssaabawandiisi w'ekibiina kino omukulu Alex John agamba nti obuzibu buno busobola okulwanyisibwa singa wabeerawo okugoberera amagezi agaweebwa abakulu b'amasomero.
Bannannyini masomero tubakubiriza okugoberera ebiragiro bya gavumenti mu nteekateeka za domi obutanda okubeera bubiri, that is double decker, ekyo obubiri bubiri, ekyokubiri nga bawadde amabanga omuntu mwasobola okuyita, ekyokusatu amadinisa n'enzigi okugaggyamu bagalala oba emitayimbwa, tiwabaawo obuzibu bwonna oli asobola okuyitamu bulungi oba asobola okugaasa ne tutasa abantu. Then ne fire extinguishers oziteeka, wabula atalina fire extinguisher tumukubiriza atekewo omusenyu ateguvaawo n'amazzi mu bungi, ngeza bugeza tosobola kuboneka tanka ko nga ka reserve singa wabaawo emergency tukozesa amazzi ago wamu n'omusenyu bisoboledde okukola omulimu gwe gumu nga fire extinguisher.
Abamu ku bakulu b'amasomero abasobodde okwogerako ne Spa FM ku ngeri gye basiŋŋaanyemu olunaku olusoose banyonyodde bwe bati.
Ngeze namuli Jennifer mukulu w'essomero lya Waledo Fatima Primary School walinaakulabye mu kiwuunya, twebaza Mukama nti ttaamu etandise bulungi. Abazadde muleete abaana mubajje awaka, ttaamu eno ebigenda okukolebwa bingi, etandise muleeteko naye tugenda tandikirawo nga tetuddira mabega tugende maaso. Kwanza embeera kati nga bw'eri, embeera nzibunye ebyenfuna. Abazadde temwewanika w'otasobola, teeka omwana w'osobola, omwana afune ekyasi y'okugenda okusoma.
Eggulu ekisakiddwa munnaffe Hamidu Mutasga.